Eden kawri ayam de joy jabbarake mintaji chapande tatidande studio kalangu ketini don kibaruji mod e fulfilde Omar Hamad Janga teddo masinaji Mustafa Ayuba. Ender ko e kibaruji meden dini en kala e wide ko drug o kallati hunde ko sogeji kawji di fillande nago buri nangude der regioji yaade departementaji leydi Niger horejo fedde durwi dore drug jeynari e mardini be hali do majum. Yewtere meden pindina hande ni fawar jonde kibaruji meden jande wuro wi'etengo metime le commune Ungur tito kalo eten lawol gol nido tokkata ko jama dewgal le ngo wuro tububbe. Yewtere men pindinal en jatana hande gallure falmay to tawda debbo goto piyo mbago. Kori jamirte ma yerno kalirno de der kier e kibaruji meɗe wuro metime jia kenana kiloji chapande jene e komin ungurti kolati lenyole wietengol tubube wala fukongata sana durngol tawander mabdom. Dey noi woni yamol dewgal watirte del ngo wuro Habibu Atifa lamido lenyol tubube mo metime nani kowi Abdullahi Maina.
Inkana a wure batuba sai uwa yanka su
da ni neddo no yidi habana debbo lengi tubu arande fu inrabe kan jahata to sarobe debbo on be jamuwa dewgalgal de ni Allah wadi e pamri be jabi sai babirabe gorko on yara sakuru sikkar kahe hako attayi ibe jarana inna suka on kaddule e suka debbo on hore mun gaddube ardendo be bala be nyalla wuro suka debbo on baba suka debbo on no wara nan be bisa de ni jama'are no tuudi kuma wara na be gari de ni neddo habbani debbo tubu ko wadante goloba gafede gineji shayi watte gada makko de ni dewgal gal wadama o jodake der suudu makko gori on no hokke golobi dewi tati
sai abaka tawgo uku fudu biyar.
Nani le ko sakiti dun nangu nangu gineji dorogo hewi sanne le rezio jiyade departamaji leydi Niger de fo ganda salei o wani mawdo fedde durwi dore filla dorogo kampe jeynari e mardi bondi do ende der Niger o hali do majun Hassan Nuru Abdurrahman yewtide mak.
Ya des activités lucratives
no wodi golleji gon di gollo wawta golli domun de hana ardibe neddo hokki lawol cile kewde wobbe baggoto e himbe laamu tuudo gada golle bondi amma jom garki sogeji do laamu leydi Niger neddo fu gaddo bone mun sudataaki demun drogu no nangi amma hollataaki tuudi habaruji gan wobbe godube drogu on deni nangama no dogga jaha kolla himbe politik bebe goni gada mabbe sai hala kan accire non nondo bane sabi lawol laamu leydi Niger hali domun lore na lana diam na avion ko wadida habudane fodi drog watte lumo sonni te do jondi polisi be gomde druida nanol drog
la drog avec la région de la drog
nani en ko tande region maradi to lati sudu kite region on jukki gomnanti Niger do filla ngolo hite umminangu der l'école biyetedo AFN mo maradi ko lati dum wari ko ta suka be chapande tatu e nayo e sappo ko barmi dum sabi ko gomnanti on jamama lei suka be maybe ben goto fu koreji mudu hokke milioji sappo e joy cede men sefa elena barmube bendo hokke milioji sappo goto mabbe fu nani fawari joni ni bi'a alla e rafi kejorande nagu tawado der departement mo engengemi le jeddine di commune on limana feroybe warde kesum ujunaji dido kolati dudal mabbe fu no rewbe non e sukabe doggobe kipitande pelle murtube warde der engengemi aisa wali kanay no peroydo non wari nani ko wi mayna Abdullahi
masalan da yanzu
sadar maji gattudi men gardo endan kawoni boko haran en kan en gari be bari mawdo amen be dillidi sukabe amen gada mudum be dillidi furisku amen be accana amen bafu subaka majjum komen dillo e leedi balde amen didi fadde amen warde do enda ingingi jonde amen do enda amen godi sadar maji sanne meden tawra rafi nyamdu ga sede men gatti sukabe no en be petti ledde be donnike be jari der sire ingingi mi de be chonni dembe chodo chonni gari dum irta meden tawra du sadorna diyan kan sayde men jahi der bale himbe men nokkoy diyan yettore Allah joni do en no wodi horebe hakkillo amen no fukkoto sedda yawdo waddana men balla nokka wa ifu
ay sauri akawmuna woni abuda sauri
nani bi araf kejarande na go tawado head lipta ko gurma kerol hautade leedi Niger Mali e Burkina no don wadda fi chatudo han gurda nimbe tawabe der mono e faande rafi do tanade laabi hakkeji bibbe adama be misalinde en koji do fi gurda mabbe yeru no Fatimata Maiga mawdo fedde rewbe do finda jolle jon e potal jon andal do majulli ta ko gurma bi tarnan fuda Ahmed
l'insécurité raf kechran hakkilo fukingo tawango nokuje hedde keri leydi Mali Burkina Faso e leydi Niger idu waddana himbe sadormaji der burnam mube no wodi du sanne raf do tanade labi daranade hakke bibbe adama fudu misali himbe be gala sem sanne rewbe nayebe himbe tawrabe laru e sukabe famarbe ittude yonki be daydum hune fu himbe kadama wadude burnam mube dum accataabe be jodo be dema be kebe ko be bisaji mabbe du no e majjude yaade non den non de gorko tawado der chakan taraji lipta ko de wi ama yana e debbo no buri yidude wi e mayi kanjun ni woni sadormaji imen tawara hanne
voilà et les difficultés que nous avons aujourd'hui
kengano general de brigade Ibrahima Boulama gouverneur région Agadez o jewoyi garu al kasungal Agadez ngala koro majundu tawe kanado fila ya famue kohore jo lady on wadani kasunkobe wabbe faande noy fi ngurda be kasunkobe wontiri to enda anise karim no foti wakati o halno
no hegi min gara do endan ki ude fimo darmum paddabe garwal kasu tawa mi andadu ni fahande no kawjibe no kure de endan goni no gadere golle mu misali sogeji garde national kawjidi no kure de endan min kaldidu e paddabe garwal kasu gal endan he ko e mu min gadani be kollitoji gannida en dari do kasun kobe hemre chapande jeno mabbe be fube ummatore no buika e yeru yeruji bondidu kanni wonno waddabe garwal kasu gal endan min bi du der mabbe kebudo buitari dubi kasu fa yofa to duro waddade ko wartira dum der garwal kasu gal endan gam min gi der mabbe jofanobe wartube kade kasun kobe ben be gadi dokke mabbe do fi wallirde adangal leedi meden handen ko wonano wadi
fahinda eden tawa der region Agadez ama elawa ngal en kaltana do filla kasun kobe garwal kasun gal Agadez ngal dimma mabbe umata konana kemenayo e chapande e tato e jeddo hebube yidude ardibe hausu gam fammin debun chadale kobe tawda der ngal garwal kasu misali ne balla tawa harto hitanana debbe Abdullahi Muhammad tadun woni kalo do inde kasun kobe region nani ko wi Anise Karim
mun fuskanci abubuwa
mingi sadar maji kyaudi rafi hitane de der garuje kasdin far bangere cellal mabbe e nyamande ko be nawtorto minen gidi min kolla sadar maji dibe tawra ardibe leedi din kono wodi bandirabe amin der garuje kasude no duudi der mabbe gombe no nimsita he ko be gadi ko wadi be paddano minen tefa balla to horebe e godube bawde balla do fio minen chama e neddo fu handen no wodi paddabe kasu kasu dow keddi sabbungo ko handen gonga non dum horrama dubi chapande tati amma fu hadata minen tefana be hoyirna
nani faware joni ni gyalto endan kalen do filla mbiye hande maunde o sapo e jena lewru janvier woni ko sigila tugal dabaji ko hitande wada tonde region Agadez ngal tugal du lebbi nay woni ko wadoita general de brigade Ibrahima Boulama Issa gouverneur kam ardi mabital ngal tugal Moussa Mamman no foti
dans le cadre la mise en œuvre de la présente campagne annuelle de
sigila tufude dabaji hisinde di nyawuji era region Agadez der munni idun tefa tufoyde der labina garoji di enda na region enda ko watta do hemre majji fu tawe chapande jene tufake hisinama duni fa hande nyaw doyru mawn be bali ka endu do hemre mu en tawe chapande jene den enda fu tufake hisinde dum en kursa golobi do hemre mu en tawe chapande tati fu fake kisinama pi ko hida der mum fu hebaki amma seni har ko darata marul dabaji di endan no wodi ko himbe kaaji sanni kominiji di du jey wallirde himbe gam gomnati bawde mum kejore o wadi o du
l'exécution des fiches d'opération
nani engarta hedde taalo adi e mane bi en taleji no hunde non ko harata tarifiji amma leedi amma hunde non ko lati le ko sakiti dum e dun yidi lallude do enden der Niger mamman Iro Salifu gado taleji jangi nonon nani ko Ali Mun Kayla.
Le compte était non seulement la principale.
Talegi no hune ko ittata yewne gada mun hune non ko wauta hauri himbe no kure worri ko regi non na lengi non itta yewne mu en dellawol gol wadi minen gatta dane e andube der jamu dergi nadum hande minen tawa der jaman ko kulle ko ittata yewne heewi sanne no der mun hanu telefoniji e videoji ko himbe ewata dum wadi gadol talegi di fuddi no majja denne no handi tewtewru wade ko gadol taleji fudo godube andal domun funo handi gatte hen
même ne serait-ce que l'état.
Sengarten e yewtere meden pindinol Fatimu mini wadana dubi la soji tati imo wondi dubi be dudube awa tan heba debbo goto piyo mbagu nder galure falmeire zion doso. Bandimin Umaru wakati wano jahangal ton yewti di emako.
Fatimu muni debbo piyo mbagu non ton falmei ilahi chukakumu. E babi kudu oroni gollalka mu jodino der burna mu maudo piyo be baudi upere falmei. Debbo odu no welti sanne der gollal munga.
Wati den kai go wondi o ay baba da baba am ekitini pide baggu mido wodi baggu hore am kanko dum wodi ko makko wakati on wala biddo fu sai min to o yata fu mi he makko no fudo deni o wadi jahangal muradu ko ummana der wuro gon fu min noddete mido wawi piyol baggu mido wawi tanyol cekke mido wawi dimaawo ko gorko wadata fu mido wawi dum
ki albarta kunne ga wana zama hinna nasi
goynade yottinde habaruji e jamaare omo wada dum omo wakko du baggu makko yehude dewle lamru e ko nandi titta piol baggu makko gudu omo waawi dum hanono Abdurrahman Seyni Issa bi jowuro felmay o enden haliri dum
wallahi agoyo
wallahi gollal makko no begini yerno gorko firta baggu non o firta dum imo waawi du sanne faati o wala mangu bekke ndo fuddi noddude neddo matta ko hokkamo cede amma hattaamo o fiya baggu makko
siganji hala agakar
Fatimu muni noronu piol baggu der majundu omo heba ko humtira hajuji makko kanko e koreji makko fu amma ko welanay mu he berne rafi rewbe piobe bawdi
wallahi ay to yidi hawodi
titati mi fuddi ni fiya baggu wala fu ko mi anda der piol baggu mi hebi do barke mu sanne handen deni batu no wodi deni mi muyi mi hojam baggu am demmun jawdi godumi sanne ko kedumi der golle di to ko wadi mi atti handen de leddi wala debbo piyo baggu debbo do wauta nati der worbe yi an fiyam baggu
tika fural boyra kadon donka
dun sabi Fatimu muni o no watta dade yade e piyobe bawdi
ayi ba don kare
so yidi piyobe bawdi ta boppu tawangal mu en be kolla bibbe mabbe gam baabe mayi be keba donowo demmun himbe no miija ko piyol bawdi na tumbude hanti der bawde Allah dum fu dum wartirama dannim moy fu nanga tawangal mu gan duniya deydo na guika nonni luma ko
zeda reno mi ci reno
do wanto kibaruji meden tili edengal fulfuli joni wala fukko baaden wiide sana jabbodo Hawa Usman wadda ko dengal hausan kore yamde joi min taji la soydi de joi kirtanto jamhirti kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joi ko ertal noddo labi joi on jabata feybudu sadun jaraka labi jende njoboto budi tati enad dangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store. Thank you.